www.atsukulu.com. Mikango.
I jinn again. Ndangufika njinjala, undipikile sima ya nyemba zosala. Amfekele sisi kwanila, anabwela neba na yena mugayila. Kodi mesandiza family, ndi mayene la ndi ambidile. Neba mpaka kuja kawili, suma yene la umugayile. Kodi ndina lakwa, kodi ndina lako kala mlonda. Nanga banji make chako kawa mbwanda. Oh, wangu kawa mbwanda. Ine ndika choka kufaya kunchito. Nava zoti kuma vera sochi njunga. Umachi pakulila mbwanda. Taonani, nkope ya choke zinu taonani. Igufana nandi simoni. Ndiku simfela chisoni. Simoni wampakulila. Wabwela neba so wampakulila. Kumu wasila nchele mkonta kasila. Dalela mwanote si wangandalila. Kodi ndina lakwa, kodi ndina lako kala mlonda. Nanga banji make chako kawa mbwanda. Oh, wangu kawa mbwanda. Ine ndika choka kufaya kunchito. Nava zoti kuma vera sochi njunga. Umachi pakulila mbwanda. Eyo mikango, wina wana zilango. Lelo loka ndine rambo, wina ndi mchola bondo. Mai wakuzimfa usamalia, mutitengela malelia. Achina konolia. Ay. Kodi ndina lakwa, kodi ndina lako kala mlonda. Nanga banji make chako kawa mbwanda. Oh, wangu kawa mbwanda. Ine ndika choka kufaya kunchito. Nava zoti kuma vera sochi njunga. Umachi pakulila mbwanda.
Atsukulu.com.